Fa'afofonga I musika eseese mai vaenga uma o lenei paneta I le SPS Chill. E mawhai ona e mawaina uma I le digital radio po ole upenga tawha ilangi I le sbs.com.au/chill.
Le minister o le soifua maloloina le federale o Susan Lee ua wha maa vae mailo na tofinga. Sa faya ia isu e suenga ale matanga aluenga le palemia I lona wha o ngā ina o tupele au titongi la fonga I le teimi e whaimalangai I malanga tau ngā aluenga. Fōlinga mai ua alofia e le palemia le toe tala noa I le au wha saralau I le mata upule nei Talu mai le mataupu nā lia e le amatango le masina nei e wha atatau I tupe wha alu. Sa wha I loa e le pale mia I nisi au wha saralau I le aso whareile wa ia talia ina le wha amava e ngā le tamaita I minister o le soifua maloloina Susan Lee. Na ia wha manino foi o le a wha alau I loa nisi o suinga te tele e le malo e anga I tonu lama I le wha o ngā ina e sui o le mauta o tupe wha alau I tele.
We are dealing with other people's money, and the Australian people are entitled to see that we are spending it wisely, appropriately, in accordance with the rules, but also in a manner that gets value for money.
O wha mau mau ngā loa I a le mā loa, na ilo ai, sā wha o ngā e le tamaitai, sā minister, le whaitau wafe o tupe mō whai ngā malanga, a anga I atu le Gold Coast I Queensland. Sā ia tau tino I se tasi o whai ngā malanga, na ia wha alia o se malanga wha tope tope, ina ia wha tau se apartment e valu se lau wafe le tau. O loo wha I loa foi, I nei lava wha mau mau ngā, Sa ia, aveina nisi o mea ia ngava ai le autotongi la fonga ma fai malanga I se pāti o le tausanga fōu, fata se manisi o ana fai ngā malanga. O lo su esu eina nei fōi I ona alauni ma claim sa ia faya. Fai maila pāle mia, ua sa ore fai unga ua faya e li ina ia fa ma vai mailo na tō finga.
She's made a decision, she's resigned. The important thing now is to ensure that for the future, Australians are absolutely reassured that parliamentary expenses, which are work expenses after all, are appropriately spent.
Whaari ai e pāle mia. O le a whape foila o na sila sila I tupe whaahalu, A sui a fai pule, ia maole a vaava ai foi I talo Singapore claims e fai e sui umole federale o loo I tō finga ele te minei.
And this will be perhaps the change that will have the greatest impact in the medium and long term. The system that manages entitlements will be modernised to allow monthly disclosure of parliamentarians' expenses in an accessible, that is to say, searchable format.
O le nei mata upu sa tulituli loa lava ele green, ma le fesiringi ai o nisi o suinga sa faya ele vai yaso na te nei. Ua fōringa mai ua lango lango ele leiba, ele faya o ietu ai ngā ngā yuinga, mō le su e su eino le ami o tonu I tonu o ngā luenga.
Susan Lee's done what she should have done a week ago, and she's done what Malcolm Turnbull was too weak to get her to do a week ago. And yet again we see today Mr Turnbull's weakness. He wouldn't even tell the Australian people what the findings were of the very investigation he'd commissioned. Remember, on Monday, he stood up and he told everybody he'd have this strong investigation, this investigation into his minister's conduct. Well, he now won't even tell you what that investigation found. He doesn't want to answer any questions about it.
Sa ili whaamatalanga I ou tangata nuu I nei, male lalolangi atoa I lunga o le upenga o fesa o ta inga. E mawhai ona e sa unua mai, wha asoa mai, ma au mai sau finangalo pe a e asiasi I le sbs.com.au/samoan.